government esabye ministries ebitongole nabuli akwatibwako ku nsonga z'ebyobulimi okukolera wamu okusobola okwanganga okusoomooza okusanga ebyemmere wano mu ggwanga. Kamishona avunaanyizibwa ku by'emmere mu ofiisi ya Saba Minister Frederick Walugembe agamba nti okusoomooza omuli enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, endyembi, ettaka eritali gimu n'ebirala bigwana okukolebwako okulaba nti buli munnayuganda afuna emmere emumala. Walugembe agamba nti ministries n'abantu sekinnoomu basaanye okubaga enteekateeka ey'awamu okwongera ku bungi bw'emmere mu ggwanga lino. Bino bituukiddwako mu nsisinkano n'abakwatibwako ku nsonga z'ebyemmere ku ofiisi eya Saba Minister. Kati ye Robert Kaliisa akulira ebyemirimu mu kitongole ki International Institute of Rural Reconstruction ayagala ensonga ez'abantu abanyigirizwa mu by'emmere zikolebweko okuyita mu mateeka n'enkola ez'emmere.
Ensonga ez'omuzinzi eziwonyabonya abantu baffe naddala abawejjere, abantu abaliko obulemu, abakyala, abavubuka, abantu ba indigenous communities okulaba nti nno beeyagalira mu mmere kubanga bakola kinene nnyo okufuba okulaba nga balina emmere, naye amateeka agasinga gabadde nga tegabasebalinga nga gabalika ebbali. So tugezaako okulaba nga office of the prime minister eriddinga okukola action plan abantu bano babeerenga rights zaabwe ku mmere okubeera nga zirespekt
Ni Robert Kaliisa okuva mu kitongole ki International Institute of Rural Reconstruction.